Kulla duniyaru dole halla en dar tu cede mede fulbe mei habe mede amma ilawla bodu gantan bare be atal galla bodu gal da cede hande watti tu habbi kogal kullere majje watti tu firti kogal a andi hande yande jande sai a wodi cede diji mada antagu bulu alla jongari bulu ba alla jontagu kan wodi aisari tebu cede hulu cede doi anari kami yetu mahala amihiri gam zabe chede duniyaru do warati
tepu chede tepu hulu chede non himbe bali himbe hande gam chede hulu duniyaru do sare maide yawno ma bandara o der full full de tepu chede tepu hulu chede non himbe bali himbe hande gam chede hulu duniyaru do sare maide yawno ma bandara o der full full de tepu chede tepu hulu chede non himbe bali himbe hande gam chede hulu duniyaru do sare maide yawno ma bandara o der full full de
so badu fofu go chede bolde ammi wadan gam chede duniyaru bonni hande gam chede fude yecci te maide tepu chede mo bima bi fullo numti yeso wadu hakkilo wurtu te fata jodi be welo gonga ni yecci ma bi fullo tepu go and go hebata sebe chede go game go lar go wala bana chede hep go I have mo to amari bo a hulla mo mi bima aburta a tepu mo yalta giman bo mi mani mo yes
tepu chede tepu hulu chede non himbe bari himbe hande gam chede hulu duniyaru do sare maide yawno ma bandara o der full full de tepu chede tepu hulu chede non himbe bari himbe hande gam chede hulu duniyaru do sare maide yawno ma bandara o der full full de
yeah non bandara be hulbe kule chede tefe chede
the record is
international
talka
dr kimol coffee the mixtape.